MRT Records.
Malota on the beat, the beat.
Ilikuwa inakumaga ukinionaga naye, na ilikuwa inakuchoma mwanaume wewe. Ulitamani wewe ndio wagemie, ndo maana nilipomwacha ukamua umuoe. Eti penzi langu mimi liwe lako wewe, jaribu kuvuta picha ingekuwa kwako wewe. Alafu vitu vyote unavyofanya nifanye mie. Wewe hauna moyo kabisa mama, hauna aulumagiki hata kulika Malota. Wewe hauna moyo kabisa mama, hauna aulumagiki hata kulika Malota. Atakuita shemeji tu,
anajis
atakuita shemeji. Nasema takuita shemeji tu,
sina jinsi.
Takuita shemeji na fileo, takuita shemeji tu,
sina jinsi.
Takuita shemeji na ima, takuita shemeji tu,
sina jinsi.
Takuita shemeji.
DJ Malota kill baby.
Nikitazama wanawake wapo wengi, na tena wasio na idadi. Wazuri kupita kifani, lakini unafata mke wangu mimi. Kosa langu mimi ni kitu gani, au sababu kumweka ndani? Na huduma zote nitoe mimi, alafu wewe uje uchukue hivi hivi. Wewe hauna moyo kabisa mama, hauna aulumagiki hata kulika Malota. Wewe hauna moyo kabisa, wewe hauna aulumagiki hata kulika. Swaiba atakuita shemeji tu,
anajis
atakuita shemeji. Malota atakuita shemeji tu,
anajis
atakuita shemeji. Kadabda atakuita shemeji tu,
anajis
atakuita shemeji. Kibajaji nitakuita shemeji tu,
sinajisi,
nitakuita shemeji. Nitamwita shemlake, 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 shemlake. Nitamwita shemla, shemlake, shemla, shemlake. Nitamwita kilo upante, kwe kilo upante, kwe kilo upante, kwe kilo upa. Nitamwita kilo upa, kwe kilo upa, kwe kilo upante, kwe kilo upante. Nitamwita shemlake, 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 shemlake. Nitamwita shemla, 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 shemla.
Huyu mwanangu wa siku zote na wafaida, DJ Malota, naweza kusema ndio baba. Kibajaji hapa naongea. Finish.
MRT Sounds.